zako na yajua. Nataka sema nawe, nikufunze penzi mimi ninalijua. Nipe nikubembeleze kamtoto ngara, kwa raha zako ujinenepe. Nikushike pendo lisiteleze, likagaragara wabaya macho wasisogele. Twende Zanzibari, Komoro, Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari, uzidi takata, tuwe ngari ngari, Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chumvi,
ate, 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 ate.
Mboga mboga sangara uduvi,
ate, 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 ate.
Dakitari, dakitari wa mapenzi, dozi yangu temethali inatibu na kuenzi. Yangu tamtam bila kuchanjia, chachu kwa kudambulia, swafi kwa kuitumia, ni salama kama babu kamu tatafunia, ndafu kwa kusukumia. Chakuru magia, kinyama. Benzi liogele, hibali salama.
Selele ase,
tuwele, mioyo sende mrama.
Selele ase,
mule tuji soso moy, nyama nyama za shawarma.
Selele ase,
oh, oh. Habibi selele ya. Twende Zanzibari, Komoro, Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha. Nikupe michezo hatari, uzidi takata, tuwe ngari ngari, Dangote tanasha. Kama kikogwa nitala na chumvi,
ate, 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 ate.
Mboga mboga sangara uduvi,
ate, 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 ate.
Analilia,
anaitaka,
oh, akashikilia,
anaitaka,
nimpe yote yote, yani nzima nzima, oh, kulamba lamba, chokoleti ya maziwa, yote yote.